Ahlelweni laluhlata lapha ngihola khona esigodini sekufa yena uyangikhokha yetikhatsini letinzima uyangilondvoloda yetikhatsini tenjabulo mina ngiyabonga emadlelweni laluhlata lapha ngihola khona esigodini sekufa yena uyangikhokha nini mandla wonke yena kahlula lutho nini mandla wonke yena uhlale nami
Tengo bono lika ma Mkani bako mabufigi Entando yako maenzi we
Maenzi we, maenzi we
Jengo baisenzi wa Ezulwini yobu Mkani bako mabufigi
Mabufigi, mabufigi
Entando yako maenzi we Wena utembisile Watu uza ubanati Wena sponi sile Injela usongi hola
Uyangi hola Yama sebeni Lalu sata
Minendenga tambana
Uyangi hola Yama sebeni
Lalu
sata
Lalu sata
Nani nani
sezulwi dinas nawa mani tumosalu pagami sitting awake wakatumde nangzobakuwa wangi pumhlaba wathi ngusekuwa tata watu sezulwi dinas nawa mani tumosalu pagami sitting awake wakatumde